sale ochimo kubiri
uchinachi
okugabe nimiro yo funa nimira ko amponyo gusuko guno obanje gusomolala manyeti ko yakulemerera banja bakirambula ngabagalo kujikula abalala banga basaba ati tuyambe tulimire kaka sizoni
tobanga wabalambuzi
nimiro badenji kumye naye tusewe nemerera mukulu sala okati obato kyasobola kulima funa kulima
sokabe nimiro yange sibuli omutyamanyi okulima kugambye sokabe nimiro yange sibuli omutyamanyi okulima buli kwanga nenime yayo okigabanga nawa novaawo omukiga bwomuwa ennimiro tanyiriza kuba alima abamuka owoza alimye wane n'awamala ume mabeka omuddu agenda abikka omunyankole omuwa ennimiro obeera oleesa obuzibu omunyankole alima agaziya baba netaka kuba balunzi nnyo baagala amazzi bwetezaabwe zinaanywawa omusoga bwomuwa ennimiro abasoga babanda bali abasoga tubawa ennimiro abasoga babanda bo abasoga baagala okulima naye asuza alima ku mashaba ayagala omudiika n'omukungu togeza n'obawa ennimiro nambye omudiika n'omukungu togeza n'obawa ennimiro omudiika bw'omuwa ennimiro ayinza n'okisimamu emyala balima kifiiriza ebyewataliza yosanga abi omuzungu yalemwa okulima togeza n'obawa ennimiro abazungu baalemwa okulima togeza n'obawa ennimiro fe wetukabaze enkumi aleeta gutulaketa yosanga asenda mpozi omuganda waakiriko abaganda tumanye okulima mpozi omuganda waakiriko abaganda tumanye okulima weweolimira olunaku omuganda neewiiki agimala anti alima asooba tukwasa n'engalo mutuyonja nnyo
kulidde byoyogedde naye kikkiriza nti siwe birina okuba sisobola kukumira sikoono ng'eri yamusobola okugirima naye nawe kubamu kubanga lyamaza amazima nga toli waka singa nali nze nga ziyatambula wandiwulidde otya nawe kirabe kati nokimanye nti nange wotoobasula bubi si kyebaka omukwano nga guluma naye abasajja lwe gumulumye lwakimanya abasajja mulumya
omukwano nsonyi wanze nange samanya nti biriba bityo naye nga tekuba kukulumya mbadde mukupakasa nsimbi nga zinteganya naye nga kimanyi ne setewetebwa tewaba kitambula kale bwena amala okuzifuna genda kubangawo oli omukwano osanyuke ekyokubiri kimanyie nti n'ababa ebigambo tulina okubeewala kuba batabuzi bo tobeesiga banoonya kutabula mu mukwano tuwirike ekyokusatu kasabe obeera omukkaka mu mubintu by'okola oleke kugwiirananga n'obulenzi munnanga okimanyie nti nze lulenzi wo ebirungi by'olaba tebikusigula nange nja kubigula kimanye nti zino sente zenkola olerera ggwe n'ababala b'olina wembanga mu nsobi olina okusonyiwa ow'omukwano kimanyie wembanga nduddeyo mu bidongo by'enkuba tekikuyisa bubi olumu sente mwe tuzibula n'embeera eyo nga sinira kyakkola naye nga kinnuma omuntu ava kupakasa tewoddamu kwennyombesa olumu nange kwezi ky'obusungu mu kifo ky'okwetonda ate ne tuddamu kulwala ebyomukwano bireke ekwata byenkukuutira kuba yenze yakwagala mami bireke ebyokwata byenkukuutira kuba yenze lulenziro
asani nkakasa nti ojja kubanga nange
alija weekiri
yogera amazima
mami nkukakasa oligwa wendigwa
kati nyongera omukwano
yewe gunaasuka tegukole bubi
kiriza nkwate buli wenjagala
mami nkuwadde gwe wange
jangu tuyingire ondage bye waŋŋambye
waludde bubi
dadi tuyingire nsondage bye waŋŋambye
nawe waludde bubi
asani nkakasa nti ojja kubanga
nangeyogera
amazima kati nyongera omukwano
yewe gunaasuka tegukole bubi
kati nokkiriza nkwate buli wenjagala
mami nkuwadde gwe wange.
tuingire onda gwe wangambie
daddy
tuingire
www.mp3ugandanmusic.com